Te whanake tuatahi, te kākano, mahi namarua te kaumātoru. Whakautua mai kua ngā pātai nei. Please answer these questions, which are about yourself, so there will be no model answers for you this time. They include most of the different types of question forms you have learnt so far. Tahi.
Ko waito ingoa.
Rua.
No hea o mātua.
Toru.
E hea ngā tau o tō whaea.
Whā.
Kei te whare wānanga koe I naia nei.
Rima.
Kei hea tō kāinga.
Ono.
Tokohia o teina.
Fitu.
Kei hea tō hua inaia nei.
Waru.
E hea o pene.